bang tinga meni city kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani, dodge hepa, dodge vikombe, dodge mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua, aki baby utaniua.
Sijali,
babe supunguze kisirani, unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski, 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 niliambiwa ni muache siski. Kamote, 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 painting ameni seti kamote. Manzi yangu ye ni boxer, anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka, ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole, usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize, uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki, akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski, 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 niliambiwa ni muache siski. Kamote, 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 painting ameni seti kamote. Mother anataka ni muache, maboys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock, hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui, kiundani nikasikia ni mefurai. Kiudogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja mevamini, akanichanganisha akili. Nikamnyandua, tukarudiana. Siski, 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 niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote.